Kugi kilometer, pumi number, so della signorita, nis genis a magi, joma chilum pagi meter, 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 nis genis a magi. I put in your head, I don't want no one yata. Sky chanta, now I come faster. Tandy lion king, I'm going to go faster. I'm going to go faster. Can I get out? Tell me someone that big. Can I get out? Tell me someone that big. Can I get out? Tell me someone that big. Can I get out? Tell me someone that big.
Yeah. Keep it in mind, keep it in mind, keep it in mind. It's my hotline. I'm from the tente. Benga leshe di kete kete un thola sente. Lenga thora body mita nanga sizi kete. Ekete nanga sizi kete. Ekete nanga sizi kete. Ekete nanga sizi kete. Mina manga tawa nga singete. Nizong thola sengchai banga from the tente. Benga leshe di kete kete un thola sente. Lenga thora kete mita nanga sizi kete. Ekete nanga sizi kete. Ekete nanga sizi kete. Ekete nanga sizi kete.
Kuchiti mio jicho lipo nyanya ni shakula kijiti na magoma kipigo kwa klabu mkiti ninachojua masela huko mtani kuna dhiki ndo maana singishi hela wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella ya pendagi makiki ona nana umuziki na uweza na uweza kuimba na kucheza ona unavyo nipendeza ni majirani wameanza kunigeza umziki na uweza kuimba na kucheza ona unavyonipendeza hadi majirani wameanza kunigeza. Teacher, a teacher Konde. Teacher, teacher Konde. I'm ya teacher. Teacher Konde. Teacher, a teacher Konde. Hey, umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyonipendeza hadi majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyonipendeza hadi majirani wameanza kunigeza. Ninachojua masela, uko mtani kuna dhiki ndo maana singishi hela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yapenda kimatuku ole.
Story when I step up.